ensolo ezabingi ebinne byefaafa byoyagala bikolebwe omutima ogwange munafu nnyo olusingeza Soba ko mukama ne twolola mumasogo omulabe dala arwana nyo ne tukola ebitu sana naye obanyo omayo jemi we katonda wange jesa ye moyo wo anungamye mumakubo gange Soba ko mukama ne twolola mumasogo omulabe dala arwana nyo ne tukola ebitu sana naye obanyo wange omayo jemi we katonda wange jesa ye moyo wo anungamye mumakubo gange Bantumipye banji ne bantegeza mwatu na ye Nemelerwa abasumba babuliza bakadde Ne bandaga echo kukola na ye lankuba Nekola ebyensisi waza Mpanirira mukama kumandi munafu Soba ko mukama ne twolola mumasogo omulabe dala arwana nyo ne tukola ebitu sana naye obanyo wange omayo jemi we katonda wange jesa ye moyo wo anungamye mumakubo gange Soba ko mukama ne twolola mumasogo omulabe dala arwana nyo ne tukola ebitu sana naye obanyo wange omayo jemi we katonda wange jesa ye moyo wo anungamye mumakubo gange Zanya Yesu obadde okulwange mumbera yonna ngansese tukane nkuvako naye ononya Soba ko mukama ne twolola mumasogo omulabe dala arwana nyo ne tukola ebitu sana naye obanyo wange omayo jemi we katonda wange jesa ye moyo wo anungamye mumakubo gange Soba ko mukama ne twolola mumasogo omulabe dala arwana nyo ne tukola ebitu sana naye obanyo wange omayo jemi we katonda wange jesa ye moyo wo anungamye mumakubo gange